baba amenifikisha hapa nilipo huruma zake baba zimenitafuta mie fadhili zake Mungu zimenitoa mali leo Mungu amefanya jambo maishani mwangu acha nilinge mimi nina Mungu acha nilinge baba amenitoa mali ametenda mema kwangu
Tusidishe sala ili tuwe imara.